O te rai e tātou mā hoki mai ki tēnei whakapāho tangatahi anō ka mutu te rehi tuatahi. A mō tēnei rā te tuarima o ngā rā o Apireira 2015. Engari kei a ngāwai hiruini ngā kōrero mō ngā tīma kua toa i te rā nei, a i tēnei rehi tuatahi.
Kia ora e te tuahine. Mihi ki ngā te katoa o te kaumārua o ngā waka. Ngā kai hoi rungai waua waka, ko tēnei, ko tūtuki te oma tuatahi mō wetahi. I te hoki tonu mai ki Uta e tahi a te hoeno ko te toko whā, toko oma, toko ono i tai ki mua, ko te tuatahi ko Manga Green, ko tēne o ngā rōpū hoi, ko te rōpū hoi o te Kuki Airangi, te tuarua PCKC Taki Timu e te whānau mai i Porirua te Whanganui Ātara. Tuatoru, Fat Oysters, tērā te rōpū i tai tuatoru mai, Ngāti Rehia, tēnā koutou. Tua whā pūtake ake, Kōtiro, tērā o ngā rōpū mai i Hea Ngāwai, mai i Hei Matau Paddlers, tuarima Tiare Māori, tua ono te Manga Gold, weranga ono tuatahi tai mai ki Uta.
Ai rā e tātou mā, ki te ana koutou te marino te wai muri a māua ko Ngāwai i tēnei wā. Ka mutu e ai ki ngā kōrero i marino pai te āhua o te mohana mo te roa o te rehi tuatahi te rā nei. Ka mutu ka mihi ano hoki ki ngā rehi katoa i oti ngā kaihoe i ngā nahira. Ka mutu ka hoki ano ngā kōrero mō ngā rehi ko tahatu, ko te rehi tuatahi, te rehi tuarua, te rehi tuatoru. Engari mo te rā nei, koia nei ko te rehi tuawhā. Te Manga Green, PCKC Taki Timu, Fat Oysters, me ētahi atu i tua whā, tua rima me te tua ono. Hoi anō, ka whakawhiti atu i nāianei kia Daphne Pōpata, kei aia tētahi kai kōrero. Tahi anō ka hoki mai Daphne te waha pū, te wāhi e tū nei. Ko te rārangi whakamutunga, te finishing line, nō reira ka whakawhiti atu kia Daphne i tēnei wā. O ti rā kia koutou, e hono mai ana i runga i te kaha o te ipurangi o te Hiku Media, tēnā koutou katoa.
Ai kia ora rā e, pita kei konei ahau ki te papā ki tētahi o ngā kaihoe i roto i te reanga W1's me kira. So i roto e tāwhiri ake tātou ki te reo tuaruara, te reo Pākehā. So introduce yourself and what you're from.
Ko Zane Tukungo. I paddle for Waitakere Rugby Canoe Club.
Yeah.
I'm part of the J16, Push to the Next team. And I'm currently the W1 National Sprint Champion.
So are you nervous for today's race?
I'm very nervous since it's a national event.
Yeah.
And I want to try hold the National Sprint Champion and the Long Distance Champion.
So is there a lot of pressure on your shoulders to win this one as well?
I think so, hopefully.
How many people are in your race?
About like 9 or 7.
So 9 in your age?
Yeah,
age group.
Yeah.
Is there any other paddlers from Waitakere?
No, just me and a woman who paddled yesterday.
How did the woman do?
I don't really know because they were like a bit in the group.
Okay.
Yeah.
So, how was your preparation for this race? What's the difference between long distance and sprint?
Long distance, you have to start doing your Ks and like go for longer paddles. With sprints, you can just go all out for 500 meters or 250 dash.
So which do you think is your strong point? Because you're obviously the champion already. So what do you think?
Probably either the start, the first 1K, or the last. Yeah, the last 1K. my strongest point.
So you're the fastest. But can you? What's the word? Can you maintain?
Yeah, I can maintain. Hopefully, we'll soon find out.
How many Ks is your race?
12 kilometers.
12 kilometer race, Friday. So this is
Zane Abraham.
Zane Abraham from Waitakere. Introduce yourself. Do you have any? Yeah, sorry.
Kia ora, ko Zane Tokiumo. I paddle for Waitakere Canoe Club. I'm currently the J16 champion.
Yeah. Ka pai ana e kōrero rero haere nei ki wetahe o ngā kai hoi, mai e tahe o ngā rōpū, ko o, ko ea, ko tūtuki I te omatuatahi, ko tai mai ki uta etahi, I te hoki tonu mai ki uta etahi atu o ngā waka. Hoi no ka mihi ki te katoa o ngā tekau mārua waka I tai, I roto I tēnei te omatuatahi, te reihi tuatahi o tēnei rangi, e rua atu I te toi, ka kitea ērā tōna wā.
Aira e tātou mā, tahi o nō ka kite tātou I te hokinga mai o ngā waka ki uta. E hara I te mahi māma tēnei mea te mahi waka ama. E hoi ana ngā ara moana, ka mutu ēnei ara, ēnei aumiti, ēnei au katoa o te moana, e herere here ana me te kaha o te tai. Mohi ana tātou mehe me, pari mai ana te tai, e umai ana tērā au ki uta. Hueno mehe me, e haere atu ana te tai, e timu atu ana tērā tai, he mahi anō tērā te mahi mehe mea e hoki mai ana koe I te timunga o te tai. Ka mutu ka mihi ki te pai o ēnei kaihoe, ki te mātakitaki I te āhua o Tangaroa I ngā wā katoa, horekau he kōrero haumaru atu I te manaakitia te whānau e manaakitia nei te waka, ka mutu ko ngā kaihoe katoa, he mahi tino nui te mahi ngā mahi I ahu mai rātou I ngā tōpito kato te motu, ki te urumai ki roto o tēnei whakatatai. Kei a tātou ētahi kaikōrero ki te taha o Ann Tauroa I tēnei wā. Ēnei tāngata, ēnei tāngata katoa I oti I a rātou te rehi I nanahira. Ka mutu ka mōhio rātou me pēhea hoki I runga I te wai. A taihua tēnei, ka hono atu kia Ann Tauroa.
Ai, kia ora, ane, kōrero a ka huri atu ki a koe kia mihi tonu rā ki te hunga kei runga I tēne o a tātou papa, ki ta tātou rangi a tāhua, ai te whakairite mai a tēne o a tātou kai kōrero ki wetahi atu o ngā kai hoe, kia kitea heaha ngā whakaaro, kia kitea keihi a rātou rato I ngā kaupapa o te waka āma nei, no reira kia kore tōrohi a te tahangi konei, kia huri atu ane tēnā koe.
Tēnā koe whae ngā wai. Kia ora tātou katoa. Welcome back to the 2050 Wakaama Long Distance National Championships. And we got here all the way from down south. And I've been waiting for this interview because we wanted to get those brothers from down there because yous have travelled a very long way, obviously. So, coming starting from my right. No. starting from my right.
My name's Caleb. How you going?
Sid.
Adam.
Curtis.
Caleb.
Kia ora tātou. And what's your guys' Ropu team name? What's your team name?
ATG.
Now, they told me about this. What does that mean?
It means against the grain. It's a carving thing, sort of going the hard way, not taking the easy route.
That's a mean name, eh? Good. And you obviously, you have a Māori coach. You wouldn't have known that otherwise, eh? What's your coach's name?
Alex.
Alex McLeod.
Yeah, Alex McLeod.
Yeah. We get coached by the whole Opens men team. That's Cody Delacroix, Caleb Tekahu, Dan Ackerson McGuire, and Richard Johnson, and Tari Whenui.
Cool. So obviously you're a six man. How did you do in yesterday's waka? I was still going to ask you that question. Anyway, how well did you think you did, brother?
Oh, the effort was pretty good. We didn't do well, though.
A plus for effort. Use cat side.
Yeah, had a bit of a flip, you know. Stood still for about 5 minutes, you know, trying to bail without the water. It was pretty good, though.
You have to do that. We've done it heaps, you know. And our sprints, me and my sister used to sprint. And, like, we'd do a practice one. Well, I practiced too hard. I couldn't get out of my waka. So I couldn't. I was like... but what encouraged you to do waka ama? Well, I have a nut. My bro on the end there. Come on.
What encouraged me? School. Gave me something to do at school. Yeah. So,
yeah. Same. Yeah, just mates.
Bros.
My mum made me do it, now I'm in love with it.
Mates.
Yeah. So if we were to encourage those that are here and watching us live on www.tehiku.tv and Channel North on Freeview 35, HD. Thank you, Director. Kia ora. So we're going to wrap this up. What is something you would say to our people that are watching?
Cheers for watching. Yeah.
Cheers for watching.
Get into it, eh?
And we're switching over. Kia ora, mai tātou.
Kia ora, Annie, tēnā koe, ko hoinu ki hoki mai ki tōku taha. I've got a supporter sitting alongside, and his wife was on one of the waka this morning. So without further ado, let's do introductions. We're talking with?
Anthony Gerbic.
Anthony Gerbic.
Yes.
And so your darling Wahine was on one of
because they had no paddler today, no steerer today.
Okay.
So she had to full on.
Oh, good on her. See, that's what happens in Waka'ama. Whānau, whānau. We help where we can. We go in where we can. So we've got two waka from the Cook Islands. We have Manga Gold and Manga Green. Now, Manga Green took the race this morning. Do you know which one your wife is in?
I think she's in the green, I think.
You know what? It matters not. They're all winners as far as I'm concerned. Don't you agree?
Yeah, I do.
That's great. Have you been paddling in these comps?
Oh, I haven't paddled in these comps. I'm supporting my wife this time round, but I've just started back. I've had surgery on my shoulder, so that's why I haven't been able to paddle.
Oh, dear. But never mind. You recoup? Because there'll come the time when you pick that paddle up. Don't you just miss it, though, when
I do.
Come? How long have you been off the waka?
Just a couple of years.
No, that's a long time when it comes to Waka'ama, because there's so much that happens in the world of Waka'ama. We know that.
Yes.
You finish one comp, there's another regatta coming, there's another comp. Isn't that right?
Yeah. There is.
So what do you say to the, this is the first time here in Whangarei for the long distance competitions. What do you think of the venue?
Well, it's a beautiful venue. It's we don't have anything like this in Auckland, that's for sure. You couldn't find a place as good as this down there.
It's been a great competition. Day two is as beautiful, although some of the paddlers are saying could do with a bit more breeze out there, give us a bit more of a challenge.
Yeah, I think as a steerer you're used to having a few more bumps to make it a bit easier.
So when you're on the waka, what position are you?
I'm normally sit at one or two.
Oh, one. Yeah. Well, it's up to you how the pacer.
Yeah.
The pacer. Well, hey, look, thank you so much for joining us this morning, and all the very best to your whānau and your wife. Kia ora tātou. Going up to Peter. Ngā mihi, Peter.
O tira, ngā mihi ki a koe e whā ngā wai e tia ki nei i tērā whare o tātou. He whare kōrero, engari i runga nei i te ātāmira kei a hau tētahi kai kōrero noroto mai. O te tonga, ka mutu ka mihi atu au ki a koe e hoa kōwai tō ingoa nō he a koe.
Huri a hau nō ngā tiraukawa ki Otaki, ko mira penehira tōku ingoa.
Mira, tēnei mea te Waka'ama, he mea nui, hea tana mea pai ki a koe.
E hara i te hākina kina noi ho i te tuatahi, me mōhio he nui ona tikanga, he nui ona painga, ona hua mo te hauora meke.
O tira, e hara i te mea e noho ana koe ki te tonga, ahakoa no Ngāti Raukawa koe, e noho ana koe ki Tāmaki Makaurau, ko ai te ingoa o tō tīma, he hara tō mahi i te ahiahi nei.
Ai, kei te noho au ki Tāmaki Makaurau, ko te tīma taku karapu ko Waitākere, ko taku tīma ko Waitākere koru. Ai. Te ahiahi nei ka haere takirua hau me taku hoa a Merenia. Ai, koina.
Ka mutu te mahi takirua i roto i te waka, he āhuatanga tērā, tikana kia kōrero hia kia mōhio mai te hunga whakarongo me te hunga mātakitaki, hea te mahi a te tokorua.
Me mahi tahi, koina te tino mahi o te haere takirua, me oriti a kōrua hoi, pērā i te taki ono hoki, engari mena ko kōrua anake me tino piritata kōrua, me oriti a kōrua tinana, hoi, era mea katoa.
Ka mutu ko te tangata āmuri, hea te mea te tangata āmuri, hea te tangata, e ahana te tangata āmua?
Ko au kei muri, ko au ka whakahaere i te waka, ko te mea kaimua, ko ia te whakarite me pehea te tere o te hoi, te pōturi rānei, aha rānei, koina. Ko ia ngā karu hoki, mina kai reira e tahi toka, aha rānei, mānei whakamarama mai ki au ki muri.
Hoi anō e mihi ana hau ki a koe me tō rōpū, me ngā waka katoa ko taumai ki runga o tēnei moana o tātou, te renga prāua, e hari ana a hau te kōrero ki a koe, mō ēnei āhuatanga nā te mea he mahi nui, he mahi tūpuna, he mahi noi nāe nei hoki. Hei whakakapi i a tāu nei kōrero, he mihi tāu ki tō whānau e noho mai rā i te kāinga?
Ai, kai konei te nuinga o taku whānau, nā reira kamahi au ki taku kōtiro atu te kiha.
Kia ora ki a koe e hoa, ngā manaakitanga o te waka, hoki anō ngā kōrero ki a koe e te tuahine, pai te kite i ēnei waka e hoki mai ana ki uta, ngā manaakitanga o te wā, i runga anō hoki te kaha o te iarere, o te reo irirangi o te hiku o te hika, me tō tātou ipurangi, whārangi ipurangi, tehiku.nz.
Nei mai, whakaruika mai e te iwi ki tēnei o a tātou kawinga a te hiku miria ki te whakatatai waka āma hui rua rua mano te kaumārima. Kei konei te rōpū tuā mo te reanga ki raro i hoi te tika. From the left.
My name's Joel.
My name is Cassius.
My name's Torio.
Kara.
My name's Sunday.
Mason. Hey, kia ora whanau, Mason's our kai kōrero today. So, we'd like to hear, firstly, which club you're from?
Cook Islands.
It's from the... Cook Island. How was it out there on the water today?
Oh, it was pretty good. It was like, I can kind of, a little bit of washing machine out there. Bye.
A little bit of a washing machine. So how was that? We seen another rōpū that was... basically just behind you, were you pushing, were you gunning to beat them?
Yeah, we're just trying to keep them fast.
So you maintained first position from the get-go?
Yep.
How hard was it?
Oh, it was pretty hard to try to keep up there, especially with that team behind us. They just kept on calling them pushing.
So how did you prepare for a long distance pedal?
By training.
Who's your guys' coach? Have you got the same coach as
that?
Same coach, Harumai. We had a kōrero with the J19 boys from the Cook Island team yesterday, ne?
Yes, that's right.
this is our coach, whānau. Okay, nō reira, kua tata pau te wā. So before we leave, we want a bit of a mekira. Promo for our station, nō reira, on whā wō yau. Te hiku media, hau ni ora. Tahi, rua, toru, fa. Tehiku media, hau ni ora. Nō reira, i te whānau ka hoki, kia koutou katoa, i roto i te whare kōrero.
Tino pai, Daphne. Tēnā koe me ngā kai hoe o tēnā wā tātou waka o Cookie Island. Tēnā koutou katoa. Kia mahara hoki ki ngā kai a tautoko i tēnei kaupapa. E tū whānau, ara te raru te maru o te whānau ora. Ko te Taitokerau Hauora Poari, ara ko te Northern District Health Board. Mihi ana. Kore mutu te mihi ana mea. Mihi mea kāre tēnei momo tautoko. E kore oti tēnei momo mahi. Nā re mihene kia koutou katoa, koina ko te reihi tuatahi, ko oti, ko ea, ko tai mai wetahi o ngā kai hoe, e kōrero rero mai ana kia tātou, e hono hono mai ana kia tātou, e tukumana i ngā whakaritinga o ngā kaupapa. A te era haora o te kaumātahi karaka, ka huri tātou ki te tuarua o ngā hoe, ko te reihi tuarua tērā, engari, i tēnei wātonu, e hoki maharana, e kōrero rero ana ki ngā kai hoe, ki ngā kai tautoko i watātou kai hoe, ki ngā whānau katoa. Kia baumahara e hono ana koutou ki te ipurangi, kia koutou ki ngā reo irirangi, e hono ana ki te hiku, kei konei hoki i te tūtata, ki te taha o Channel North e te whānau, me rātou kai āpina, kai mahi, kai tautoko, ko mātou katoa kei konei. E mihi atu ana, ka huri nāi nei kia Peter Lucas Jones. E hoa tēnā koe.
O te rā e tātou mā kanui te mihi kia koutou ko hono mai marunga i te kaha o te iarere, o te reo irirangi o te hiko o te hika, me te kaha o te whārangi ipurangi e karangahia nei ko tehiku.nz. Kei a hau tētahi kai kōrero, ka huri atu au ki te kōrero kia aia, ko Waito Ingoa.
Ko Anthony Toku Ingoa.
Anthony, you're part of which team, and tell us about your experience on the water so far.
I'm part of the Ngā Tirihi Senior Master team, and I paddle out of a club from Auckland to come up here and race.
Now, Ngā Tirihi is a well-established team in Te Taitokero. Can you tell us a little bit about Ngā Tirihi?
Well, Ngā Tirihi are up in Kerikeri area, Rohi, and Te Ti is where the team is based. And they have two coastlines to paddle on the peninsula there, Tapu Waitahi for open ocean, and in the estuary on the Kerikeri side.
Which races have you been part of so far during this Wakaama National Long Distance Championships?
Just the Senior Master Men's, and today will be singles, V1 racing today.
How would you describe the conditions of the water for today's race?
At the moment, they're a bit flat for my liking, but hopefully, you know, we'll get some action on the water. But, you know, we take what we get, and it's a beautiful day. I can't complain about that.
Well, kia ora kia koe, Anthony. Engari, I tēnei wā, ka hoki anō ngā kōrero kia Animākihā, kei ai anō tētahi kai kōrero. Hei whakatairanga i te pai o te rānei, me te kaupapa waka ama, e haere ake nei kia koutou e nā kōrero Animākihā kia koe te wā.
Māho ki mai rai, hoa mai ngā kaimātakitaki ki tēnei pito o te whakatatai, ko whai wā ahau ki te huitahi atu ki tēnei o ngā tīmano o tō mai o Tāmaki. Welcome back. I have been given the honour and the privilege to interview our team. They have come second today, so can you introduce yourself, starting from this side?
I'm TJ from T5. I'm Timothy and I'm the steerer.
My name's Paige.
My name's Sean.
My name's Palilu.
My name's Keo, C4, co-host.
So there we have it, here we go. We've got this group who have come and travelled all the way from Auckland, Pakuranga. Now, Captain, tell us, what was the experience like paddling on open water?
It was alright.
How were the nerves?
I didn't have any nerves. I don't know about the other boys.
I had nerves.
You had nerves? Well, that's good.
Those waves. I thought that I'm going to flip the waka. But lucky I lean left. We all lean left, so that's lucky we lean left.
So what have you guys done in terms of training and prepping for the lead up to this competition?
Hand it over to Sean.
Sean?
Hand over to my leader. We've been training long distance from Redmarka to Crisis. We've been training long distance, 10Ks at training.
So are you guys happy with that result of your guys' race?
Happy
but not satisfied.
Yeah, that's, we can do better.
We can do better, I like that. Well, hey, which, you know, if you notice that some groups have been training, travelled from afar, where have you guys come from today?
South Auckland.
Rewa.
Alright.
Kia ora whānau, tēnā koutou. Now, I've got two ladies by me right now, and they've just come off the water. As a matter of fact, they're still wet. So, introductions, please. Come closer.
So, we're talking to?
Marie.
Marie, and the Marie, the name of the team?
Tūtangi Ora, New
Breed.
New Breed.
Tūtangi Ora is the club, New Breed is the name of the team.
Yep.
And I'm talking with?
Shannon.
Shannon. So, how are you feeling?
Tired. Naked.
12K. How was the water out there?
It was good. It was choppy at some points, but it was good. It was like a mixture, so you could push through it.
Okay. And what position in the waka were you?
Four.
Number four.
Yep.
Ooh. Oh, nice. And what position in the waka were you?
Two.
Number two. Excellent. How long have you been paddling?
3 months.
Ooh, a newbie.
Yeah.
That's lovely. What got you on the waka in the first place?
All our kids, teenage kids, do waka for their school. And we've been watching it, and it's so exciting that we thought we'd hop in a boat instead of sitting on our bums on the side.
And loving it?
Love it.
Absolutely.
Yeah.
Would this be your first competition?
Second.
Your
Una Cup.
Excellent.
Yeah,
excellent.
It was 8K.
8K, 12.
Oh,
ooh.
Was it 12?
You're doing 12 today. And yeah. How long have you been paddling?
About 3 or 4 years, I think.
3 or 4 years. So yeah. You've done a few competitions.
Yeah.
A number of long distance?
We did 24 in Tahiti, and that was the biggest one I jumped.
Woohoo, 24. What's your favourite, sprint, long distance?
Sprint.
You rather the sprint?
Yeah.
What about you? Have you got any thoughts about
it? I don't know yet. I don't know.
Oh, look, ladies, thank you so much for joining us. Lovely talking with you. All the very best. Enjoy the rest of the day.
Thank you.
And we're going to Peter Lucas. To you, Peter.
O te rā e tātou mā, ka mihi tonu a hau ki a koutou katoa e hono mai rā ki runga i te kaha o te ipurangi, me te iarere o te hiku, kei a hau e tahi kai kōrero ka huri atu au ki te whakatau i a rātou. Ko Waito Ingoa.
Ko Rea Taku Ingoa.
Ko Kauri Aroha a hau.
Ko Kailan Toku Ingoa.
Ko Kelly Lane Out.
Ko Eden Zoku Ingoa.
Ko Summer Toku Ingoa.
And what team do you guys come from?
Porirua Taki Timu.
Tell us a little bit about how you got here, and was it a long journey?
It was a 12-hour drive. It was pretty long, but we came here and we succeeded what we wanted to do.
Tell us a little bit about today's race, Ehua.
It was tough. It's pretty intense, but we got through it and we all worked together well.
How would you describe the conditions of the water today?
Just flat. No waves to catch, but it was all good. It was good.
Now, where did you come in the race?
I'm pretty sure we came third. Yeah.
Were you happy with how things went out there on the water?
Yeah, very happy.
Okay, whānau, this is like a big arm-reaching exercise, so I'm going to say thank you very much to you guys. Big ups, congratulations. And in closing, do you have any shout-outs that you'd like to say?
To Uncle Tuddy and to my mum Lynette.
To my mum and my whānau down in Levin.
To my mum and my little sister and the whole club.
To everyone that supported me and helped me get here.
To my friend that just passed away quite recently, rest in peace, Tanya.
To our manager, Mama Joan, we couldn't have done it without her.
So big ups to all those people, whānau, who have helped made it happen for the girls today. Just want to congratulate them with third place all the way from Porirua. Kia ora mai anō tātou mō tēnei wā, ka hoki anō ngā kōrero ki tērā o ngā tuahine. Engari kia mōhio mai koutou, ko Wai i Tautoko, ko Etu whānau, ko te Māngai Pāho me te Northland District Health Board. Hei whakakaha ake i ngā pāhotanga i runga i te kaha o te iarere o te hiku i te rānei. Kia ora mai anō tātou.
Yes. Kia ora tātou mai. And you know what? There are actually 6 shades of grey. And I'm talking with
Graham Tinakwafi.
I'm talking with Graham, and he's from Waitaha. He was on the waka yesterday. We had the W6 men yesterday. And how did you think about yesterday's race?
Oh, it was a very long race. I was very tired at the end of the race.
Yeah. It is a long race, and that was 30k. Now today you've got a 2-man, and how long is that race? 15?
15k's.
Ka pai, we've got a 15k race coming up shortly, whānau, and they're W2, and I believe they're also W1s.
That's right, yeah, it's a combination of both W2 and 1.
Okay, and we've got that coming up. Now, we've got some great weather out here at the moment, and the paddlers are saying it's lovely and smooth out there. How did you find yesterday? Have you recouped properly from after 30K yesterday?
We'll soon find out when we get it back in the water. beautiful waters, beautiful. Yeah, lovely harbour. Yeah. Love the weather. Yeah.
It is. It's beautiful weather. Our paddlers are looking so cool. You would not believe that. Actually, yesterday when the teams came off after their 30K, you would have thought they had a 5K. So what's up for Waitaha after these competitions?
We're training for a trip to Australia in Canberra in June. So, and then there's a Dunedin icebreaker. Yeah, so it's a few more competitions to come.
So when's the Australian one?
Australian competition's in June, the 5th of June, and Dunedin, I think it's probably the week before that. And then there's another regatta out in Timaru, which is in May.
Oh my goodness, I say, there is no rest for paddlers. That's why they're so trim, and that's why they're so fit.
everybody. So, hey, thank you so much. I know you're going to be on the waka shortly, so thank you for joining
thank
us.
You very much.
Really appreciate it. Whānau, we've got another one of our races coming up. Nō reira, mihi atone ki a koutou katoa e te whānau. E runga I ngā whakaritenga o tēnei rā. Korero a ka huri tātou ki te tahi atu o ngā kai kōrero. Ko au tēnei ko ngā wai, kei huri atu iai nei ki a hopu ake we tahi kōrero. Ngā mihi ki a koutou katoa. Kia ora.
Nau mai hoki mai whānau, mā kātahia no tātou kua kōrero ki te rōpū taitamatāne I Wikitoria I te reanga ki raro iho I te tekau mā ono. Engari, kei konei tātou ki te taha o ngā mekira wahine mai te krapu kuki airini e tai tuarua mai rātou I roto I te reanga. I raro I ko I te tekau mā ono, mō ngā taitama wahine. Me tāwhiri ake ki te reo tuarua, so we just want the girls to introduce themselves.
Kia ora, my name is Tōtahi.
Hey, my name is Rizal.
Kia ora, my name is Shantae.
Kia ora, my name is Michaela.
Hi, I'm Renee.
Kia ora, my name is Tala Jade.
Hi, my name is Josea.
Nō reira, whānau, Tala is our kai kōrero for today, and I understand you're the captain. Are you the captain? So, how was it out on the water today?
Yeah, it was good.
was that hard paddling the distance?
Yeah, it was challenging. Yeah. Fighting against other teams.
So what position? What position did you end up winning?
Second place.
That's awesome. Your guys' club is doing really good, eh?
Yeah.
Yeah. So we have another girl here that was paddling for the boys' team. So how was it out of the water?
Good.
It was good. Nō reira, whānau mā me hoki tātou ki te wharekōrero, engari mua mai tērā. We're going to have a promotional. So, on four, we'll yau te hukumira. Nō reira, tahi, rua, toru, whā.
Te hukumira!
Hoki kia koutou.
What happened?
Ka pai kia ora, Japanese, tēnā koe. Hare mai hoki mai ki tōku taha ko māua ko enige konei iai nei me ngā tamatāne ki Waenganui a māua.
Kia ora whai ngā wai. We're going to get them to introduce themselves and, you know, do the flow of the kaupapa for today. No, you paddled yesterday, so it's not your day today. Ko ai tō ingoa?
My name is Bailey. My name is Dan.
Yep, and who did you paddle for?
Oh, Pokuranga, originally from MH, Manurewa High School.
Oh, cool, kia ora.
So, our team name's called Team Shawley. You know what that is? We raced the 15Ks yesterday. Came fourth, but we've only been training for 6 months as a team.
So, came fourth and you've only been training 6 months? Yeah. Good on you! are you on the water again today?
No, it's just the J16s on today. They came second for the 12K. So
that's
really good for them because they've only been training 6 months as well.
Six months, the new one, eh? Surely! And that's your name?
Yeah,
hey, what is your position in the boat?
C5.
C5. You know, there's a lot of...
Yes, just behind the powerhouse. Yeah. That helps guide that waka. And what position are you?
I'm the pacer, C1.
C1? Pacer! Oh, we want to see some muscles! Come on, guys, want to see where all that's going. The heck of the line! The heck of the line! Come on, boys! Okay, we're going to go to Peter Lucas Farr. No, Peter, we're going to take it to you. Kia ora, Peter, take it away, e hoa.
Kia ora rai te whānau, ka mihi ki a koe ngā wai ki o tātou taitamatāne kōrero tianei ngā kōrero o te wā. Ka mutu kei ahau etahi kai kōrero I ahu mai I Tāmaki Makaurau. 1, 2, 3, up to Te Hiku Media! O tira e tātou mā ka pātai kowai o rātou ingoa nōhea rātou. What's your name, sis?
Sila Wiki.
Lindiana Rosia.
Teresa Rahiri.
Christine Rahiri.
Can you tell us how it was out there on the water and where you came from, Miss Wiki, all the way from Te Kau, I imagine?
It was okay. It was only a struggle. One of our girls fell ill out there, so we had to get her off and continue with someone from off the support boat, which was awesome.
Can you just explain to me safety on the water and how important it is to care for one another and whānau members when these types of things happen?
I think it's really important that I think if you just stay hydrated and get enough sleep and, you know, have your life jackets and all your safety gear on the waka, everything should be okay, like we were out there. And we had the support from the support boat as well, so.
In closing, Ehua, how would you describe the event so far?
I think it's been an amazing event, so I know it's been really great. Beautiful out here, lovely. Yeah.
Is this your first time up north?
Yes, this is my first time up north.
Tell us how you find the friendly natives.
Oh, they've been awesome. Even the support people have been amazing. They looked after us out there.
O te rā e tātou mā kānui e nei kōrero mō tēnei wā. Engari, hei whakakapi ake. 1, 2, 3. Up to Te Hiku Media. Kia koe e te tuahine e ngā wai, ngā manaakitanga o te wā.
Ka pai, and the natives are friendly, always friendly. Kia ora, kia mahara ki ngā kai tautoko i tēnei kaupapa, e tū whānau, i raro i te maru o te whānau ora, tērā ko te poari haura o te taitokerau, ara ko te Northland Health Board. Mā kōrua ngā koutou i tūtuki ai tēnei kaupapa. Nō reira, he mihi. Ko kitea ko te mutunga o te reihi tuatahi, tāria tuanei nāinei kia timata ko te reihi tuarua, ērā ko ngā takirua, ki runga o ia waka, takirua, tāne wāhine mā, ko te tawhiti, ko te kaumārima kiromita, ko rātou ērā mo te reihi tuarua. Tāpiri atu ki tērā te whānau, ka huri rauna tātou i tēnei papa, te atāhua o te rangi, te hauangi o te rā, mihi tonu ki a koutou me ngā kaiwhakahaere o tēne o ngā kaupapa. Ka huri tātou i nāinei ki te tahi atu o ngā kaikōrero, ngā mihi. We'll be right back.